na power. Ola wanze ngonza yaliye kanye vyo kwekanza. Ikuraipo labu yali international. Ikuraipo wangale vili personal.
Ndairo kumevia mavyo newe kaliva katiro. Siri kubamu nisana nechiro. Kuma bintu vyo
kale tugeze. Siye kweka nye nabe chikaba kwesa mbe. Siri gezo kukweka na
incredible. Labu ya international. Incredible.
I go blind tonight. Would you still love me? Would you stay with me?
If you go blind tonight, I will still love you. I will stay with you.
Jakuwe